That is a disrespect.
Master Production. DR on the key.
Tukuli kwani.
Tukule what?
Atukuli kwani.
Tukule what?
Kenya. Kenya hii. Squeeze hakuna kukula. Tunafanya, tunalipo 200, unga saini 230 na hatuwezi kwa Ford, yeah. Tunalala nja daily, and it's no funny. Sio fair, sio good, manze gava, shusha bei.
Wololo,
shusha bei.
Wololo,
ya ungao, bei,
ya ungao.
Shusha bei, ya ungao.
Wololo,
shusha bei.
Wololo.
Kona tumbo kubwa kama karai, kama karai we muluya. Njengo tunafanya, tunalipo 200, unga saini 230 na hatuwezi kwa Ford, yeah. Tunalala nja daily, and it's no funny. Sio fair, sio good, manze gava, shusha bei.
Wololo,
shusha bei.
Wololo,
ya unga.
Nimeona mumeshusha bei ya tishu, lakini bei ya unga ya ugali mumepandisha. Sasa kweli hiyo tishu ni ya kasikani? Aki Kenya wewe.